Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Ɗo yo Sidjo Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Sidjo Tamani.
Aljumare joy lewru février hitade 2016 sappo jeɗɗi yamde jaɓɓirima silimaji capanɗe nayyi e joyi miɗen les maisons de la presse bamako jottinonnoɗo kabaruji ɗi Oumar Waygalo. On kumpiti tuwide bete hande ile bete kecco batiɓe kullitiwide yimɓele bomɓe sumbu kañi en nanni le ngallure tumbutu ndendeɓe nannanode du hollita wedeɓe pewti e d'accord ɗiɗi ɗum won d'accord de armé Mali nde kañi e d'accord de ministre wonde tonde le majjundu kamɓe ɓeɗo yimɓele nayon keddiki hakkunde mabɓe soldat si Mali goto sami ley hen. Yimɓele gomɓe ton ɓeɓe kullitiwide wakkati joni o jaam e deƴere warti ton ka ɗum fu e tawede ɓe cikki tiki wiide tan jaadinkoɓe won keɓɓe so cofti wakkati joni o so ɓeɗo ɓe jiɓidiri e yimɓele gomɓe ton ɓe. Kanko noddirteɗo Mouhamadou Djeri Mayga goto e hooreɓe ɗum wono guɓal ngal ɓe noddirta MNLA fuɗɗuɓe basiji le saha leydi meɗen ndi hollita wiyede keñen ko wonno le kawtal to gawo to ko hollitiwide yimɓele gawoɓeɓe jaafoma wakkati joni o. Kanko Djeri Mayga yo ɓingallure gawo nde jaade ɗum fu haɗaymo wadde basiji fewde e le saha leydi meɗen ndi kañi e le ngallure gawo nde. Chan ɗum wonno fiide ballon le leydi ndi ɓe koɗitiwide keñen Mali heeɓi ngaalu saabi de ɓe pi leydi Kodowar ndi ɓe gatti ɗum baddu goto Kodowar heeɓa fe baddel gotel ɗi ɗum hollita wiide wakkati joni hono ko wiyete Mali wawa hawde Kodowar ko ɗum wona gonga kasen. Sikiraɓe ɗi wono sembe kabaruji ɗi min jogini on ɗo ñalawma hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade. Ɓe kollitiwide bete hande ile bete kecco bati yimɓele won nannuɓe le ngallure tumbutu nde wakkande ɓe nannano nde hollitama wiyede ɓe nannu ɗum won d'accord ɗe ɗiɗi gonɗe toon ɗe d'accord de armé Mali nde kañi e d'accord de ministre wonde saɗa wara fa jalta le ngallure ɗum won tumbuti nde fa keɓen famtade keɗe ko Ousmane Dikko faccintini en dow hen.
Worɓe joom en kaɓorɗe nanni ngallure tumbutu nde bete hande basi o fuɗɗiri mobel gotel pellungel li narude ngallure nde heedi ɓaleri mum dow lawol kabara jokki en du hono jeyadikoɓe sikkitaɓe naati le ngallure nde ko seeɗa en kolliti eɓe jaafa e noga yon foɗaniɓe nokku ɗo oni dakuno ɗo soldat en nigéria goni hannden e leyɗen nanɗo fa hande mayɓe hewɓe ana caggal kan o jeyadinkoɓe nayon kañi e soldat si goto keddiki hen ko heɓa e soldat si en basi o ka seli kana eɓe gondi e larwade nokkuji ɗe ko seeɗen kolliti o basi warrama le ŋeñal saabe yo haɓatoɓe nigéria wonɓe le leydi ndi ɓe poɗani hono piyanɗe konduɗe beetay o keddike e wonde fa kikiɗaku o heedi nokku biyeteɗo palmare hôtel kinguel heedi jipporde avion le dehande lamunkoɓe tumbutu ɗo ministre jogui hoɗorde mum.
Wakkati joni o yimɓele gomɓe tonɓe ɓe kollitiwide hakkillaji mabɓe immiki sanne wakkati nde matuno ɗum wono no mobel ngel ngel fellu toon saabi dendeɓe garanno fa ɓe nanda ngallure nde nde hollita wiyede mobel ɓe kebbinton bomboji soɓe pelli ɗum wonon d'accord to armé Mali woni toon nde ɓe keeɓi natude ley nde ɗon ngallure keɗe ko neɗɗo gotta wono toon seedi dow hen dow faccitago mumin sendi bou.
Bete hande wakkati 10h nde jottimi bange hôtel mi yi mobel gotel ana dartano helude bafal ministre mobel ngel sami caggal minitaji joyi ngal huɓɓi mobel ngel yo ngel pourel nden tawi yimɓe tato mayɓe ana kaɓɓa dow wotoru ɓe cami donnowo ɗum ɗum sami bange mabɓe mobel gongel yoppi haɓotoɓe bange kan soɓe keɓi natude le majjum jonkay ɓe fuɗɗi fiɗɗude mi minen du mi doggi ɓeɓe pottano yimɓe sappo farde an iwde ton chauffeur ɗiɗo goni barmoɓe nden fiɗugol fuɗɗi hakkunde mabɓe.
Caggal ko ɗiɗo bonandaji gaɗi tonkoɓe kollitiwide armé Mali kañi e ministre maɓe keeɓi wakkati joni oɓe nangguiti ngallure nde fo hollita wiyede wakkati joni oɓe ɓuddi ngallure nde fo tatteji ɗi fo wala to wawi yaltirede le majjum yimɓele gomɓe tonɓe ɓe mbiɓe kuuli saabi de jaadinkoɓe won sikkitaɓe wiyede wakkati joni o natti le jama oɓe ɓe mallidiri e yimɓele gomɓe tonɓe keɗe kanko noddirteɗo Mouhamed Ibrahima Cissé yo hoorejo conseil régional to tumbuto ko haali dow hen dow faccitago mumin sende bou.
Duko o samti joni ministre kañi sordasi ɓe uddi nokku o sordasi yokaji barmi yimɓe puɗiti yaade haajeji mu'en ka hakkille maɓɓe joɗaki fa hande o tengella ana hayba e ngel e juuɗe ministre e armé Mali bandingaji kayya ana le otengel ko hulɓini yimɓe ɓe ɗum woni pati tawe bandi yogaji dogi e jilodiri e jama o ɗum jati woni komin kuli wala nangaɗo otage tafo miɗo mila bandi en noga yon le otengel min mbawa andude noɓe poti jati saabi ɓe cuuɗiɓe.
Sakiraɓo ɗo mbali nettirde miijoji moɗo e hollamen bemal andi ngal min noddirta phase facebook ngal
tamani
kanko jokko horejo waldinde noddirta emene la dum wono no gubal pintungal basiji leledi meden di gubal puddungal basiji di fuli leledi meden di mo be noddirta Mamadou Djeri Maiga hulita wede kenyo mo wonno to gawo to wakande be gonno to gawo to ndedu fa be kulita yimbe el gombe tombe ko tongale kaldal e kawrangal hulita wede o yide sahibe gombe to gawo to be fa yottu yo amir en kanye almami en wakade jono hulita wede hono yimbe el gombe tombe fu tinno jafo micitede wede kanko Djeri Maiga yo bingal lure gawo de jati ka dum e tawede fu hada mo tawdede yimbe el bombe sumbube so be ngada bonandaji fewtude e gal lure gawo de kanye le leedi meden ni fu e mangal mudo hulita wede wakade jono be godi ni goto mako mali wakede ko kanko Mamadou Djeri Maiga o jati o halido hen do foccitan Ousmane Diko
ko notre arrivé à gawo
garangal amen gawo gawo yo yudde yimbe teddube yudde laami be region o yudde e modi baabe region o hasid tan yo warde ndartude yafa moye e do ko wadi jabbade fu se tawi le golleji amen yimbe torrima wana batte bonki wana batte yidde bondude nokkuji amen du yo wadde fa moƴere warta fay so tawi saatuji men tatorama golle dum e tawede dum waddani men signinde kawral tagal yafa moya men gari wiide e tipito tagal ko wadi ko deejere warti men jida fey kabarde ko anda kasen kabarde jirwinta eden bayu hokkondirde juude eden bayu wallude lamunkobe wombe gaabe fa kawrangal jengine sabede kawrangal sugule jama fu seminori fa hunje
be kolliti wide heejo humminingo wakkati jono no sa haleedi meden di worri nyaloma hande wono no arande be kollita ngodo heejo wakkati jono laamo holliti wide ana wara wallirde ko yaata milliardoji temedere e go o CFA le sa haleedi meden di le majjum be kolliti wide le temedere fu wakkati jono be ngaran wallirde ko yaata anka chapande nay e tati be kolliti wide dum wallirama jaat le reso gaaw o le temedere fu le laamu tumbutobe kolliti wide chapande e dum won sappo e nay wadama ton le temedere fu be kolliti wide dum wono bangi goto laamu motti o chapande e joyi e go'o hebama waded le hen ka laamu kidal o kaabe keba gollud le hen fe e hunde wakkati jono kede kanko noddirte do Mahamadou Konaté o ministre kumindo kabar dio dio golleji ko halido hen do faccitango Ousmane Diko
sol fuddin gol golle wara le projet ngaji kewdi e heejoji mawdi heja arana go gollama baro e milliardji sappe go CFA go latima yo le matade gollirde bonnade tan fawarde gollude projet ngaji le heejoji leinkobe go henna heja dido bo yo milliardji noga e nay CFA wondunga e gollede nogo gollira ni woni le bangal jawdi ka to gawoto temedere fu chapande nay e tati fay buccade noga joyi jenginama kidal no fay tumbutu temedere fu sappo nay de fay buccade chapande nay e jeegom jenginama motidu temedere fu chapande joyi e go fay buccade chapande jeego de ka lati
Shar Rwanda 2016 be kolliti wide Kenya Mali hebi ngal wakkati jono be jabbi ki yade final jatti leedi do yambereji sabide be pi Cote d'Ivoire be ngatti dum baddu got Cote d'Ivoire heba e fe baddel le majjundu be kolliti wide Mali koobe heewbe wakkati jono cikki tigi dum wonon no Mali wawi wadde fa haba Cote d'Ivoire ka dum e tawede fu wakkati jono be kolliti dum wonon ko yimbele be kullile hen ko dum fu dum waday idum hollita wide dum Mali ana wawi hawde Cote d'Ivoire de be pidi fur kede dum wonon yimbele kalbe do hen bete hande ko min jiltini mikroji amen di ko do facci tango Ousmane Diko
une victoire
da ko malinko be jondara kinomo sabede sukabe ko do arbe yo brésil yuri ana buri duubi chapande joy hikka gubal mali fay gotal hawali gal ko do warangal gonga ya ka o sella dari yido no dum waylitori ni mali hebi coupe o yo wiide tan sikke fu wala mali waddan coupe o mi de gikken hen fay mi sikkitaake bibe mali fu ana belti e o do kaw mi den du hodu faade jaga buule kibina gikeji se Allah jabi yo gubal meden gal wonno gal non ga tagal leede de fu leede piide ballon yo dum wadde ni malin koobe fu wayde jondaraade
ci stade
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni papatobe studio tamani
c'est grave bien yelo non ni les réseaux ngadi den pouiran do gawodo be kolliti don janginobe ton jande lele yirbe fa yottu yimbe le komini be kabaru fina tawa ngombe ton be kolliti wide be ngara hokkindirde juude wakkati jono be ngada murter sabide be kayfi laamo hollitinde wide wakkati jono o yoppiri don non anka gollobe le laamo gawobe joppirama sera don yimbe le gollobe kabaru fina tawa fa yottu janginobe ngombe tombe be kolliti do wakkati jono himmeji mabbe be daari kuntene hoore bi an yafa e tobbe sappo e jeegom so ni do kuntena ka do hoore tab amde an ka sappo e jeedi lewru fevriendu fa yetto sappo jeena lewru fevriendu be ngara wadde murtere so wurute ngardam faado burem do walde nation jini humini no kabaru yirwere wakkati jona be gondi e faabaade dum wonno roobe gombe to burem toobe basiji din jotti wakkandi tid Allah di gonno le sa halleedi meden di wakkati jona be ngaram faabira to roobe elbe yelana beede kebe mudu en le majjundube ngara ekkitinde ben wakkati jona be paamano kabaru kuran ngaji fa yotto yo gollirde juude kanye dum wonno wadde ambusuuji nyamminde daabaaji fa yotto e sardinew e pamoro no roobe elbe kaani wakkati jona dernirade ko hemu en sey wurute garanti minirem faado kaydobe kulitiwde kasara goto waddi ton kenya yimbe dido keddikile hen goto do barmile hen odo kasara be kulitiwde dum waddi lawol to kayto jom moto taxi goto kanyu donnano moto mudo faayi nato e le camion goto ko nati le camion o ko doli tawir odo camion jande jati gonno e mudo wakkati jono do wono police ngabe gombe torbe be puddi waddi le hen horogol fa pam yalla hor waddi do bonandaji secret do katte nyalom hande kabaruji meden di hollitindi wid fa hande kedde hedade hono andir onno do e seeda yewtere meden de an heddi ciagal